you're not good for the jungle. She not S-K-I-E-S.
Omukwano tukwagala naye kuleta bulumi,
kuleta bulumi.
Bandi tebali bulungi nga naye baguma bugumi.
Mbonya bonyeza nyo baba, uli muzibu kubako nga taba.
Bwonga ntuma naye mutima yatuvuga,
yasima gwe tata.
Okwagala kuno okwagala, amagezi gabula ddala. Kwagala luno nze nkwagala, olusi nawo njagala. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Gwakutegera gwakubebera gwakutegera ne bwonumye nkyanzirera.
Olabika wangula kujadu nga weba na mabuchai.
Obuziga wembu kaba wembu simula, bembi nyumiza bankowa. Kusabo mpumu ze biswaza kubanku goye nenkowa.
Okwagala kuno okwagala, amagezi gabula ddala. Ngomwagala runo ngomwagala, amagezi gabula ddala.
Njagala kuchitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye. Njagala kuchitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye.
Bakuzahera twari kwa
lahubera
twari kwa
bakutegera
ne bwonumye nkyanzirera.
Ebivamu n'okulumwa olumwa nnyo, gyebikoma kunyuma gyebikoma okulumwa.
Okwagala kuno okwagala, amagezi gabula ddala. Ng'omwagala runo ng'omwagala, amagezi gabula ddala.
Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombera mukulumwa nze naye mutima gwange guganye. Njagala kukitanze naye mutima gwange guganye. Buli kirombera mukulu mwanze naye mutima gwange guganye.
Bakutegera
bakutegera
ne bwonumya